Government ya kuno herangiri denga wegenda okwegatta ku nsi yonna okukuza ennaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko obwekuusa ku kikula wakati mu kukuuma abakyala n'abaana ab'obuwala obutatuntuzibwa. Buli mwaka wakati wa 2015 gw'ekumi n'ogumu okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekumi n'ebiri ensi yonna ekuza ennaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko obwekuusa ku kikula. Bino nno byalangiriddwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo bwe yabadde ayogerako ne bannamawulire wali mu Kampala. Yategeezezza nti ennaku zino ebikolwa byeyongedde ebitulugunya abakyala n'abaana ab'obuwala naddala nga byekuusa ku mutimbagano. Wano nno w'asinzidde n'ategeeza nti olunaku olwaleero baakutongoza ennaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko obwekuusa ku kikula wali mu disitulikiti y'e Kasese.
Sibya political party emova kundara ne political party wa NRM mubani abachara baturugunyizibwa nyo kusinga abami nga ato kuturugunyizibwa kuno kuri mu bantu babulijjo kubanga politics oba ebyobufuzi babisubiramu okubanti byebisarawo ku byenfuna n'olwekyo balwana nyo kuraba nti omuchara yetayitawo naddala bwabanga ayina eddoboozi eriwanvu ennyo bwabanga akwera emirimu oluusi egisukuluma oyo gwe baagala nnyo okusukayo ate nga bayita ku mikutu.
Era minister Peace Mutuuzo wano w'asinzidde n'asaba bannayuganda okubeegattako wakati mu kulwanyisa obutabanguko obwekuusa ku kikula.
Okusinziira mu statistics eziriwo abafunye obutabanguko ku mukutu bawerere obutundu 49 ku 10 ze statistics zetufunye wiki eyali wiki eyise n'olwekyo twagala bakubiriza amasomo gano tugakozesa bulungi okuzimba eggwanga mu kifo ky'okutaataganya emirembe eky'abantu abalala kubanga ekyo kiza Uganda emabega kiza abakyala emabega ate kijja balemesa okukola mu politics n'okukola emirimu ekisobola okuba giyamba ku Uganda okuba nti etebenkera.